oh my god. Yeah. It's the walk with me, ladies and gentlemen. Welcome, your boy GNL Zamba. Allow me to introduce myself. If you believe it, you can achieve it. No man perceives it, you can receive it. Heal the broken hearts, we cry and get over it. Anthony, put me on. One time, let's go. Tewevu zalwa chintambula nanu kwa ku streets inga rubber bandi. Kampala ringa filimu mbouncing anga badi. Emiziki njukubo kuchire vyuma vya bandi. Ensi ya lieka luba na enjiko zezanga blue bandi. Jiende ukatonda limunze yenze badi. Zizukire visera bwe batu disinga. Jino hip hop chaliva yotali developinga. Batu disinga nga fete tumaindinga. Nga tumaginti no mumaikofoni mulimu gold fegwe tumaininga. Katiraba awadi ye faba zi winninga. Esimu za shozija, faba smilinga. Emoto keza bayi katifeze tu parkinga. Wainze zili expensive ze tu sipinga. Mubukwogwe bayi mwana mwetu chiringa. Nebu sexo vili sexe wetu datinga. Mani nzijukira katayimu nga tu yao kudiviate. Nga tu saba luku miruduze kakubanga promoter aganyo kusasula. Ani aliamani nchidape bali tu signinga. Album nezi full money but to feeling what? Tewali ali amanyi. Listen, yeah. Ng'ebigambo by'oluyimba nga tekuli instrumento. Banji bali eyo mu ghetto tebalina capital. Walola by'ekembo zigera alidde mu bisoto. Batata banji we batwe baberanga bafanana. Ng'akomyewo abakatalina mataga abatoto. Nga ne mama jo gamuweddeko mu nywanto. Kuba kafoto ngense kujunza ng'ebuyaga bwebera ng'ekuba eryato kola namaanyi Katonda ajja kuwa omukisa bamuku complaininga buli ssaawa ng'odongooto bera n'ekirooto ndabye bangi abazze Kampala nga talina wadde engatto okugjako enjoka mu lubuto ogenda okuwulira emyaka etaano nto yava moroto kati azimba bukoto kola namaanyi n'olutito surrender ye moto gw'amanyi gy'ova Katonda yamanyi gy'ogenda. Ani ali amanyi nti oliva mu butembe eyimaani nti kati naawe olina edduuka mu kikubo. Ani ali amanyi nti olimala ka diguli yako nga waddukanga buli ssaawa ng'osooka kutunda mazzi. It really feels good when you have God's blessing. Listen. Sawa mwenda ndi muntinda. It's a rainy day with some sparks of thunder. Omwana ngamba ndi kulu nga Katunda. She's a half Muchigaru and half Muganda. Taipe soko kumanyanga tana wala mpa chitanda. Ono angel wa Katunda siwa Amanda. Love is a war and I got feelings to surrender. Wena vena na yenja kumala konja kuzanya chenda. Jemba kwa tempola ngabera nyigesa njabavu. Kuba yegwe mkaze ya soko kunja gala mubwavu. Narinsi usenge ya liye sizevu. Gwalunji wano wa wange kitoke kya kivuvu. Nalimanyi nti olifuna y'omulala ng'alina kavu. Neegume nange mulamu bw'ekivubuka obutali musavu. Mbala emyaka musanvu tuli mulavu. Nali simanyi nti ndibeera ne muwala wa birojani. When you let I'll be with you. My wife to be right. Ani ali amanyi nti obama ali fugensi. Ani ali amanyi technology alikula. Ne recording akayimba n'omugenzi. Wamala, ladies and gentlemen, so what are you doing? Congratulate yourself. You need to look back at the father that you are and the person you have become.